machine yange yegwa typing obugambo bwange oli my hero obulamu bwange yegwa wandika obugambo bwange katiraba anjagalirawo my love tangeza kubalala unanga wondiberawo nga waya kugita tuzanya mukalavu sitori mubuliri bwe wanyumizanga mukwano mabebi nga mungi kati nyumya nyumiza obubazi bwe wanyumyanga love story, love story sitiro njagala buulira love story, love story nkusaba mukwano nyumize love story, love story nera njagala buulira love story, love story ndimukomera eri ekisa mumutima gwe yayingira nakulabanga gw'omwesigwa nange nkwesiga ebyenge nawe temulina kwesika real love byaffe si kwegula n'omuto wati tewali kitwawula ndibaawo nga waya kugita tuzanye ka sinema banyumirwa mukwano baguulire batalina ulavu kibalumi naye mukwano hani oliwa kati nyumya nyumiza obubazi bwe wanyumyanga love story, love story sitiro njagala buulira love story, love story nkusaba mukwano nyumize love story, love story nera njagala buulira love story, love story machine yange yegwa typing obugambo bwange oli my hero obulamu bwange yegwa wandika obugambo bwange katiraba anjagalirawo my love tangeza kubalala unanga wondiberawo nga waya kugita tuzanye ka sinema banyumirwa mukwano baguulire batalina ulavu kibalumi naye mukwano hani oliwa kati nyumya nyumiza obubazi bwe wanyumyanga love story, love story sitiro njagala buulira love story, love story nkusaba mukwano nyumize love story, love story nera njagala buulira love story, love story
love story, love story, love story, love story, love story.